angisoli isidlulu ngimncane ngokwesidlulu kodwa nginsizwa nami ngezenzo zami yebo ngiyavuma angisoli isidlulu ngimncane ngokwesidlulu kodwa nginsizwa nami ngezenzo zami Anambe abafana bami ngilazi Anambe abafana bami nginsizwa nami Oyebo ngiyavuma ngisona isidlulu ngimncane ngokwesidlulu kodwa nginsizwa nami ngezenzo Nangson iskakakaka Angila mazi Oyebo ngiyavuma ngson isidlulu Ngimncane ngokwesidlulu Kodwa nginsizwa nami ngezenzo zami
Sabe a sombra mais